Batteries, calvo mystery. Niko na history, kuchana ma mystery. Kuchenga ma bandari, kuwa na ma hatering. Lakini misi lali, kando na Natalie. Tamuka asali, haulizangi maswali. I go hard every time like Hercules. They wannabes, sindi omachis. Wanna gossip kwa ma group kama masis. They high on trees, niko kwa office na chapa biz. Turn me up on the mic, tune in na psych. Movie ka spike, onyesa like. Sneakers a Nike, the week. They make me sick. My hustle every day kupata check. Side chick on my neck anani nag. Anataka ni muweke kwa cover ya mag.
Mapana PS2, Nintendo au PE, no. Tangu ningie kwa game, mi bado hot flame. Wasanini kemkems complain M. Nime come kudu, kenye mudu best. Wasupa, hizo mayaizi kaitu kwa NES. Bulletproof zikaitu kwa chess. Nina makali ka crest, wana copy paste. Wasani wamerast, wako na kutu. Ni makurutu, wa mama tatu eti hata kama flow na bamba. I nipi right, ya kujigamba. Hivo ndiyo 80, wanasemanga. Nacheka haha, kisha na kadimanga. Bobby ni bazenga, bosho matenga. Ngoto kwa finger, napiga na kinga. Nadunga kadaga, ninde wanaiga. Acha mariga.
The rest of these don't want me.
Cause I go hard, naenda faster. Nionyeshe nani master. Cause I go hard, naenda faster. Nionyeshe nani master. Cause I go hard, naenda faster. Nionyeshe nani master. Cause I go hard, naenda faster. Nionyeshe nani master.
Cause I go hard, naenda faster. Nionyeshe nani master.